ayoy, ananana. Sili machozi gali bado napumua, sikufuru Mungu gali sauti unasiki. We umepanga milioni, yeye anapanga sifuri. We umepanga gorofa, yeye anapanga kibanda. Ulipanga ule nyama kesho, kesho nakula daga. Usikate tamaa, bado na muda. Shetani yako si kushindwa, bado na muda. Ayo mwezako kana na mochwali, ajitambui, ajui nani anapita, nani anamwita, nani anaingia. Wewe unaona na unashuhudia, bado na muda. Aye, bado na muda. Mwaka unakatika, ulipanga ujenge korofu. Mwaka unakatika, ulipanga ununue verosa. Alhamdulillah, umeambulia basikiri. Akati mwenzako kavuna kwenye mwaka ukilema. Suna pumua, angali mzima, bado na muda. Shetani alimjaribu Ayubu kwa kumpaga majaribu, alimpaka upele mulizima. Mke wa Ayubu akasema Ayubu wananuka. Ayubu alishinda mitihani, weje wewe bado na muda. Ana mara usilalame, usitukane, zidi kupambana.
No,
muda wako aje atakugusa.
Kikosa leo sikufuru Mungu, the time is come.
Usilalame, usitukane, zidi kupambana. Mungu anaona, muda wako aje atakugusa.
Sema Mungu kakuonea, ewe mbeba zege. Nasema Mungu kapendelea, kati una mikono kakubariki, una macho na masiki.
Kuna mwingine asiki kabisa, kuna mwingine atembei kabisa. Heri kutembea, kuna mwingine asiki kabisa. We unapata nguvu kushika mikono, bado na muda. Bado na muda.
Sauti kama mnasikia, sikia timamu, sikia timamu na ufamu. Kama unatamua ninachozungumza, bado na muda.
Bado na muda. Mungu ametenda mengi juu yangu. Kuna muda niliachwa na baba na mama, hali mbaka na wife, na wife. Yeah, kunitupa.
Alininyanyua, akanitembeza, akanishika mkono, akanionesha mali sahihi na tabasamu.
Nina muda yo, anga mara nawe.
Mwingine naoa leo, kesho naacha. Mwingine naolewa leo, kesho naacha. We umedumu kwenye ndoa furahi, bado na muda.
Siache kumumba ye, bado na muda.
We umeolewa jana, leo umepigwa. We umeoa jana, leo umesalitiwa. Usilalame,
bado na muda.
In the name of Jesus, Jesus, blood on the moon. In the Lord of the mass, on the mass, blood on the moon. In the name of God, Messiah, blood on the moon. In the name of you, the way you, the way you, the way you, the way you, the number room. You got time.
Usilalame, usitukane, zidi kupambana.
No,
no, muda wako aje atakugusa.
Kikosa leo sikufuru Mungu, the time is come.
Usilalame, usitukane, zidi kupambana. Mungu anaona, muda wako aje atakugusa.
Bado na muda, naimba sababu yake yeye. Bado na muda, bado na muda. This is my number class. This is message for you. Mwenyezi Mungu hajawahi kuumba. Mwenyezi Mungu hajawahi kuumba kushindwa. Mwenyezi Mungu ameumba baraka, tabasamu, furaha kwenye kila maisha ya mwanadamu. Mwenyezi Mungu akupe mtihani usiomudu. Nyanyuka kumbatia shida zako na mitihani yako. Ikupe nguvu ya kupambana kimaisha. Still bado na muda.